docteur Youssoufa Singadou Djigiba yo andi do kabaru ñew boje gollaw les soudi docteur hôpital district communal o bamako yi mako boje darde mud ana mawni sanne do kabaru jottinde caldi bi adama
c'est la sentinelle
boje de kanyum daronto hune fu ko bingel adama hasindine mudum le ngurda mudum boje de du daronto cialal mako hune fu ko hasindine mudum boje de nellata dum yaade le caldi mako hune fu ko hasindina e mudum nadu ko bingel adama nyaami fa jabbiti hono lamdam ko baman ko caldi bingel adama hasindine mudum ko resa dum o yoppa kedde de yaltira e kibbe
himbe mali ana andi nafa boje na be darna haybude don no moirina kedde na di sele foji
je n'ai pas un programme
wala heje fu mo jogi mi bangal nyamdu anka ko way lata sababu warende boje nga tawede dum fu wana ko kebmu fu nyamammi mi mila subade ko nyamammi ana wada su boje am hedro cellal mi nyama fa gasa mi yeran jiam yalla min hedro cellal
e wi docteur Djigiba ana hani fa sanne ne rena boje mudon so wana dun e de mbay bonde dum ko way lata sababu nyaw no dirter insuffisance renale e wi makko
kala
bete su jiam ma bamama tawama wonto adal sikoro yotti le hen ana wawi yede boje made gollay ko woni golle mudum idum holita do wiide moti darade ko woni darne makko dum sabi so ana wi e neddo nyaw boje ana mudum
renale insuffisance renale jaje neddo gondo yirma jo le kumen nay bo bamako ana andi dun sabi wambe o nangi le galle makko sakira makko didon yurbe ngendi mabbe o nyaw won e mudden
je des personnes
yimbel idom ana do ando dendan debbo goto ana heba duubi jeegom goggo ando ana heba duubi didi be fu e be gondi sawraade so doctorore ponge ila be putti safar mabbe de faado mi gon jon do ka wala fu ko wayti el hal mabbe mangal cella mi di jia cadel kewde du saatu machine ngaji di be mbiyam ko boni adadu yimbel njottotobe don be nyaloma du fu atawa ana heewi
sande
docteur Djigiba holi tv de nyaw insuffisance renale na way dadde mudun sini andama law o wa e mudun taywana wondo yotti do wawi torude sanne
nga ande tan wiide idum wawi sakkede so tawi dum waddaaki fati nyawdo o yoppe wadde jalis do yo hun nafor sanne jaati nyawdo
sawri robe ledde balabe kaindu bi ana mbawi sawrude nyawji nangoji boje le mabbe ana hen Ousmane Guindo cawru robe ledde balabe gondo bankas
fan dentora iure si odo nyaw haana nyamde hunde fu ko sikkaro woni mudum no jabbitiri so bami fa nyaw o hore do nangima ledde balabe ana tum bawande sawrude dum kay sakkade torda ko dum wayuttinde
no wirete ni sakkade nyaw budi sawrude dum fa cakkoda o nyaw andimbe kabar nyamdu ko tivi de ana haani haybe ko nyamata yara dum ndiyan sanne le wattu jogaji hono de wulare wodi o mandarte himbe do nyama bibbe ledde e kulle kecce sab dum ana wawi buutude ko wawi wadde sababuji nyawuji boje Ousmane Janta andi do kabaru nyamduji
le kam non mi recommande
ne don haani yarda ndiyam wakati fu don dina do don dai bibbe ledde do hono dende kan ko nande mudum ne don ana wawi nyande dum idum sakko nyawuji jogaji do hono nyaw boje o
fa na rento fa gase o nyaw o dunki ande bangal nyaw boje holi tiwi de himbe dento yaade to dangade en o mandarte e lam o du fiada bereji no nyawuji insuffisance renale cakirte hono nyawuji tension kany e diabete.